kama wengi waitamani wana kimbilia kuzaa afadhali usipate bibi abaganda mugambachi wa Kenya mambo vipi wabongo nimefika modole.